studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
jumari jetti lewru me on jafoto yodo altiner no jetti lewru me jena yande sokirdo studio tamani mi den tawali maison de la presse do bomoko do nittino do kabaruji di Umar Waygalo on kumpititta wid han kase mali wana leedi tata erdi do kanyeji dirtete leeli ele de le rumde afrique de sabdebe koliti wid soudan banti place mali o wattu juno goddo imugol banque mondial kanyo holliti dum yibela andam eno yigaji di ngori leledi meden di kolliti wid la mo kanyu won ko holla anniya mudun lobbono yigaji di kan yiru ned leledi di fa yotto yono kanyeji di gonde irtirede non hejo ngob no dir santé natir ngodo hejo bangi kase leledi meden di humningo kabar haybude leddele le baldi didi holli tawer yewtreji kewde ngaran wadede le hen be jewto yalla hono jama hani nafira nawtarade safareji baleje leledi meden di jewte duudu won nokkule laddeji di jeyfati bonne le nokkule sabi de ko buri hewde leddele de futon itete yambereji dibe no dirta championnat di holli tawer dum fuddi do won figol bolon leledi meden di tiagal ko dum darna lebbe kurde le nokko wattu jono yimbe lo humni kabaru figol balo leedi ndi holli tawede be pamri di wono no sembe kabaruji di min jogini odo betande di bismillah modon e hedade odo kabaru yottiki min be kuliti wiide kenyen won jambi goddi kase ngadaade fewde arme mali nokko no dirtel almustrati dum woddiri gawo ko yaata kilo ngaji chapante temedre e chapande nay non be kulitiri wiide holli tawede yimbe le hewbe keddiki le hen do no mangal pade en be won barmu le hen do wattu jono wobbe anton nawniki sanne imo holliti wiide mali wala leedi tata berdi kasen do kanye irtete le rumde afrique de banque mondial kanyo holliti dum wattu jono be kuliti wiide leedi no dirtendi soudan di kanyo banti palace mali o ka fande be kuliti wiide gana kanye afrique di sud kanye ardi le rumde afrique de banque mondial holliti wiide wala fu ko wadi somali yari tiagal sona tidalaji kewtidi mali le hitande 2012 hono wori Ousmane Niali Bouli
le tongane de banque mondial holliti be kulli wiide le hitande 2016 de leedi soudan di itti ton ngaji chapande jettedidi kangé leedi mali di ton ngaji chapande juu e tati kangé hebi faado mali wonno leedi tata birde e leedi afrique ittoje kangé dum wonno soudan arde ke mali wattu joni o le tongane de be kulliti ko lati fu leedi afrique sud ndi ardi jokkini leedi ganandi e leedi afrique ittoje kangé gollirde fabirtonde jawdinde holli wiide batte didalaji puddude hitande 2012 di woni sababu yaago tiagal gollirde mali ittoje kangé de dunken ande kebbe kulli wiide sabe heewgol damaji leedi ndi woni sababu mun e wi gollirde mali kumunide kabaru yi gajende gollobe golle damaji ana buri million goto gombe le nokkuje do kan ittite teme tati e chapande joyi gollirde holli wiide andude ko be gollobe damaji kebatle hitande ana tiidi ka e jatte mabbe ana wara hakkunde ton ngaji sappo yaade chapande tati e jeegon le ton ngaji chapande jiddi ko yaltata li mali be cakkite ke wiide damaji ana mbawi ardade usine ngaji di duubi ngaroji golle kan an heewi sembe e kebal leedi mendi darande mu yo hakke chapande jeddi do temedere kebede leedi malendi hebata e kulle deni yeta tiagal dide bo du e kebe kala leedi ndi nuddirte do PIB ko yaata isin ngay sappo ittoji kangen ko won le mali e fudu le region kay e sigaso di ngoni
wattu jono dunki ande kumibe kabaru yigaji leledi ndi be kolliti laamo kanyum woni ko holla le hen anniya mudun lobbono dido golleji kan yirwini rede kanko noddete Amadou Thiamo yo député le assemblée nationale to holliti wid sa jeyi wattu jono dati politique di laamo wonde yeltinde di be keeda kino hono dido golleji kan yaadi ni rede leledi meden di kede ko mo sifido hen do faccitango Ousmane Niali Bouli
a mon avis c'est une question de politique
hakilo an leedi men di woni joganaki dum politique ko lobbo o wana nabo kabaru mu yeso watta fa on yirwa lato ko nafata sanne fa himbe keba nafa yigaaje fuddu kanye buri mede mila andal no kanye haani ittirede haani dartede kanye no leedi men di worri no di joddori non watta de fa botobe ngara itta jawdi fa golle mudum wada fa gasa ko andumi tan golle mo wana ko beedoto hana taw hitande fu ko wowi tan hebete an haani taw hitande fu danya ko beedi le mali le min ngaay sappo fa sappe go ittoji kanye ko to tan woni bibbe mali keba nafa mon handen mali yo nayo be leedi afrique ittoji kanye sitina ki ati latto njoyo ngul samugul yo yagul tiagal e leedi adna ittoje kangne nenno gouvernement o haani wattande dum hakille mun cano dum hore mali an haani tinnaade warta do wonno na jabbe ke jaati an haani daareede no haani wadeede fa faanda tewta do hebe
sekrabu so ngabiddo bemal amme ande gal o rombay neltirton mi jojju modon non noddimi do dido numeroji didi kalon ko jiddon do halude amme mawni di dum won chapande jeddi joyi chapande jitte nay sappo go sappo go chapande jeddi joyi chapande jitte nay sappo didi sappo didi he hejo wongo bangi leleede ngobe noddiri santé nature ngodo hejo bangi asawer jabbinonde do Bamako do nokko noddirteedo parc national hoggo mawngo wongo leleede meden di ton dido golleji gondi wadde ton balde didi be kolliti wi defa pammina jama ono ledde ledde kan yirwirde le nokko jama tinno nawtoro chafaje balebe de leleede meden di le majjundube bi hon laddeji din godi nyalom hande o dum tinno dum haybe sabide yoga ledde ledde fuli laddeji to ittete non be kollitiri wiide jangal mudum do be kolliti wiide kulleji kewdi kollama to no dido golleji gori kede kanko noddirte Samuel Sidi Bio kanko lami o do nokko ko mo sifido hen do faccitango Muhammadu Samaseku
je pense effectivement que institué de deux
dawran no dedo balde didi yambinte kala dubi didi medem mila wiide nde do yambere latto sababu yimbe le kumani be kabaru hawaluji be kawrita yu kabaru kala gollobe der sifaji kewdi yimbe le ngurata e mudum lollirdi biodiversité kala ko fawi du kabaru ledde na heewi nafa der ledimendi ko buri hewde ledde balebe ngoni de feccere jamare nde fuf nawtorto ledde tubakube be tan kayata der kabaru cellal der ledimendi gollobe ledde be ngoni kinnibe kabaru hawaluji di denno honongal kawrital na heewi nafa sanne ngal latto sababu be ngada to tundural hakillaaji e holitinde dun nafakaaji di do hawaluji dum woni imma de ngal do kawrital balde didi de jon en ledde gaddube ledde munen be na kulita min hakke sifaji ledde ngodudi di e bawde majje huncande hore nyawuji be beledi malibe
a faire face aux maladies de malaria
walde no data internet society holitaamede be ngadi kawrital mabbe asawer jabbinonde do Bamako do lengal do kawrital wattu jono fa pammina jama hono kawrite mawde ngarno nokko no data do Mexique kany e Burkina Faso le majjon be kollitiri yoga e halaji di fun jowi ko hono beeme ande de be no data internet de kan nawtrede le leedi meden di hitande hikande be kollitiri ko be kerti le hen jeewe yalla hono jama hono nawtra di do golleji fa di peewa kede kanko no data do Oumou Sangare o mo wonno le di do golleji ko mo sifido hen do faccitaago Mohamadou Samaseku.
Une telle conférence, ça peut participer.
On a galdo kawrital na wawi latade sababu kabar jogale internet o watana hakillo yala kala ko hanti der kabar mudun huncane hore der leedi malindi. Sabi internet leedi malindi na yaba sanne ko buri hewde wakati jun o balle dunke en ande informatique mbé duina bebe ande lulirde site web to kabaruji nafoji kewdi na kebe. Jonno hono fufu jamarande wawata nawtorade de sobe kebata internet no haniri. Hono dun sukabe mbawata nawtorade dido kabaruji so ebe ponda internet e Facebook tawene dedo kulle didi kana fondede internet wona tan Facebook madun neldo ndirgol patakiji lolirgol réseaux sociaux internet na buri dum fuf yaajude denno kortongal latto sababu jamarande fegoro famu do internet o kabaru jogal mududun beeda huncenede hore yela internet kanti do na hebonde leedi malindi e yela dum kabaru mudun na yirwa madun kala yirwa
e o développement tout court du Mali
yontere caggal ko tidal laaji to ngidi do figol bolon leleedi malindi hebana jogal ko be kolliti wi de wattu jono figol bolon gol fuditi le cakiti yontere de maccuji didi piyama leleedi meden di wattu jono kambe no dirtebe supporter en gombe le nokobe be kolliti do be beltiki le dido golleji sanne sabi de darno gol figol bolon do nafata hono yibbele nawtirtobe dido golleji kede ko be cifi do hen
e moddere mawde jatti parce que hunde ko woni le aduna fu so en gari fa njoppen vraiment modja e men artugaaji kewdi na njalten ko alama en hebe min halte man nyamdu mun ne yardu mun en fu hen woni so wi'ama min halte man joppen ballon dum mali yarta yes
ayo kon hakkunam e bamtugol federation mali o min jidi tan ko kawral e dajire sabbi bibbe mali fo yo gotum njidi ko kawral jonno pecce pecce de wala fu ko nafata yimbe yo kawru so kawri tan si allah balo o yaran yeso so balo yari yeso ne ma naf bibbe leydi ma naf sukabe leydi min jidi tan ko kawral e famuya meden kursini balo meden jidi balo mali o yare yeso bo won supporter en wobbe nan hen jidi tan ko bonande jidi am majjere neddo waawa jooda tan goto fo ana jeyi hore mun ana hala ko welidum ala so wana be balle kambe fettobbe be ballete ka yimbe wobbe anni hen ko bonande tan jidi minen ka min jida bonande hunde fo kon adda bonande balo mali min jida
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
gra ko jurnede jello do ne les raisons ngaji meden di en puiran do segudo be kolliti wi di yimbe le jaddom keddiki le hen chapantato parmi le hen joyom an hakkuno gurdam e mayde do on gal kadara accident ngaddo nokkuno dirte da banan koro do woddiri segu ko yata kilo ngaji sappo e jeebe kolliti wi di camion goto dibe noddete air mark di camion sarti ton nay holli tawir o do camion don wonno e doddu bondu so mo yihi o yano yi ton e car gandino do Bamako parmo be fanni lena hopital mangal to segu ton Jutta ngardam fali lamu motti o nokku noddirteedo Sare Ferebe kulliti wiide yimbe le nayom jon en kaborde be andana ko fuko ngoni kanyen paliton iwobe lumo do wodi sababu du sabbe bari le hen yimbe le ido heddi be dubbe teti jawlele mudum en Jutta ngardam fa do yam foyla do nokku noddirteedo nun suma idum le lamu yam foyla holi tan wede won coddo ton kanyo goto kanyo yimbe le bombe sumbu karbiton yonki mudum o do coddo kanyo holi tan wede be noddumo wakande be noddimo nen demo yihi som hawrto do yibbele so dum bari mo tawi kangi don wono e juddi makko jaadi le hen wattu jono zamara meedi wonde to dan wonde wadde do hen fonjo golli so yurute ngardam fa do gawo do be kolli tiwi de wattu jono police ngabe gombe tombe fa yotto zamara ngabe gombe to gawo to be gonde o kindirde juude be ngadan ton lugo gol holi tan wed nyande fu bamde jeego yande fa yotto yo noga e go yande yibbele gombe tombe kolli tiwi dan beltili dido golliji sanne be kolli tiwi be ngaran fa baade ben no dido golliji hani dengirde fa ben keba do Daniel Mutu ngardam fa do an songo do be kollitiwde kawtal hakkunde jallini don timmi nokku noddirte talata idum le lamu an songo o ko yaata yibel tem dero iwri le commune la jiddi gonde lamu an songo be ngadi gal do kawtal holtande de kawtal gal wadi tam balde didi yogay halaji be fu jowiki no kabaru jallini di kanatir dawru damal gotal gel damal gotal sakrapti wonono sembe kabaru di dum jogi ni on do bete hande di dum joti on sanne hedade he joji amen kan fa hande kedde hedade wonno andirdo no do e seeda yewtere meden be ana wodi